kwatsa obunili nayo Yehova jida changa wayanga milandu adana sana fusi
Yehova
zina lanula pambana
Mano.